Mr. Ujo, aka Funny B, na JP, Neymon, West Music Bunch. Ha!
Mina kula na yeye, mina vuka na yeye, mina lala kwa yeye, umwaka na yeye, mina vuka na yeye, umwaka na yeye, mina vuka na yeye. Oh na 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 na, mina vuka na yeye, mina inda na yeye, hey hey oh. Na 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 na, na 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 na, hey. Huyu Mungu wangu anani bless usiku na mchana. Kuna wengi walisema mama siwezi kupenya mama, lakini huyu Mungu wangu anani bless usiku na mchana. Baraka zake kwani hazikuishi, na mama Mola ndo maana ninaishi. Iko siku moja mali tamiliki. Na 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 na, na 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 na. Baraka zake kweli kwangu hazilali. Iko siku moja mali tamiliki. Na 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 na.
Mina kula na yeye, mina vuka na yeye, mina lala kwa yeye, umwaka na yeye, mina vuka na yeye, umwaka na yeye, mina vuka na yeye. Oh na 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 na, mina vuka na yeye, mina inda na yeye, hey hey oh.
Okay, ila Mungu wangu ananijali kushinda shetani, kushinda adui. Nimetoka mbali, nimeona mengi, kama sio Mungu ningekuwa wapi? Natasama toka chini hadi juu, Mungu wangu yuko hai, ninapika magoti nimuombe sakoti anipe makodi. Johnny Paul.
Mina kula na yeye, mina vuka na yeye, mina lala kwa yeye, umwaka na yeye, mina vuka na yeye, umwaka na yeye, mina vuka na yeye. Oh na 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 na, mina vuka na yeye, mina inda na yeye.
Tangu zamani vingi nilitamani, ila sikuwa na mani, nikajiva tu kwake imani. Wakaniteka majirani kwa wangu maskini. Leo nimepata mpenzi wa mimi kumwenzi, yake mapenzi hakuna kitanzi. Neymon.
Hey, Neymon. Hey. Na 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 na.
Mina kula na yeye, mina vuka na yeye, mina lala kwa yeye, umwaka na yeye, mina vuka na yeye, umwaka na yeye, mina vuka na yeye. Oh na 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 na, mina vuka na yeye, mina inda na yeye, hey hey oh oh
na na, hey. Mina kumbuka siku za kwanza nilipofanya muziki, hey hey, kuna wengi walicheka sana, kuna wengi walinitesa sana, wakisema eti hiyo siku hizi ameingia ndani ya Illuminati. Wacha nikusho huyu Mungu ndo munati, siku na mchana na ni bless vihinati. Hey, hey. Hata DJ Ken ameokoka. Na 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 na, hey. Hata DJ Job ameokoka.
Unajua pila Yesu ni noma, twende kanisani. Aha,
Kados platform.